Intimate Music.
Toto tabasam, toto sexy. She's so young, apendi stressy. Kibusa haga, ananipa lipstick. Mliza kemo, anakula gypsy. Ananipa tabasam, dela ananipa hamu. Atoa lollipop, anaramba tamu. Mina taka ni mpeleke, darasalamu. Bada ya wiki, turudi lamu. Chocho zake za kuvutia. Uzuri wa sura yake pia tabia. Kimkosea na niye pia. Na bembeleza pia madia. Mtoto tabasamu, kwake napata tamu. Macho yake yananita. Mtoto tabasamu akunjindita. Anapenda burudani, tena mcheshi. Ana wingi wa utani. Atabiazo Marekani. Jana nipa denda hata hadharani. Ni mtoto wa kimanga. Anajua mapenzi na wala jafunzo tanga. Na tena haja tanga. Minataka nimeshe pete kwenye chanda.
Mtoto tabasamu, niwe unanipa. Niwe unanipa. Nipe love, 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 love. Nipe love, 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 love. Mtoto tabasamu, niwe unanipa. Niwe unanipa. Nipe love, 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 love.
Kifauna ni fama. Unangia kama stama. Chako kiuno kila nguwe na kuva. Unachotaka minta kupa. We ni msupa. Zafanya pupa kuwa fiskula mfupa. Dane mbuni zako. Naziona ndoto zako. Dema milele unataka niwe wako. Basi tuende zako pabako. Mpako kapadi tukale kiapo. We ni wangu mwana. Unapendeza sana. Na nipa hamzede jana. Achana wale wana. Wanachunga sana. Wanapenda kutona tukigumbana. We ni mrembo mama. Tanizalia mtoto musiana. Mwenye mnafanana. Toto tabasamu. Tabasama nipe ham.
Toto tabasamu. Niwe unanipa. Niwe unanipa. Nipe love, 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 love. Nipe love, 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 love. Toto tabasamu. Niwe unanipa. Niwe unanipa. Shangilia, since I meet you, we discover the energy in me. I feel tabasamu safi na yako shima. Kusema wako urembo na ishi wa vina. I'm gonna walk down the air with you.
Kaka, Jesus, Mr. Dennis, Toto Tokada, Unenda Nata, Unani Farmer, Kila Mutana Kubali, Nani Nakata.